in Ephesians chapter 2 verse 1 and 2,
na katika Efeso 2:1-2,
the people of this world is called children of disobedience.
Na watu wa ulimwengu huu wanaitwa watu wa uasi.
When I was reading, I thought, you know, they are disobedient, but you know, they are very obedient to the world. They are disobedient to God, that's all.
Nilipokuwa nasoma nikagundua kitu cha ajabu sana kwamba hawa watu kweli ni waasi sana kwa Mungu, lakini ni watii sana kwa mambo yao ya ulimwengu.
I sometimes wonder the children of the devil are more obedient to the devil than the children of God is obedient to God.
Na ni wakati mwingine nashangaa sana kuona ya kwamba wana wa ibilisi ni watii sana kwa shetani kuliko wana wa Mungu wanavyotii kwa Mungu wao.
And Satan is using these people to corrupt the world.
Na shetani anatumia watu hawa ili kuharibu ulimwengu.
And God is giving knowledge to man. God is giving knowledge to man. Especially technology and all the things, it is God given knowledge.
Yeah, sasa Mungu ametoa maarifa kwa watu, yani teknolojia kwa watu.
But you know, children of the devil is using it for a nasty reason.
Sasa sikiliza kinachotokea, wana wa ulimwengu yani wa ibilisi wanaitumia sayansi hii na teknolojia hii kwa ajili ya mambo machafu ya ulimwengu.
I used to say, in science, E is equal to MC squared. That is, yes, E is equal to MC squared. That is scientific knowledge. And you can make atom bomb or atom reactor with this principle. Yeah. With one principle, either you can make atom bomb or you can create, you can make atom reactor. Yes.
Yes.
The thing is, you know, all the scientific knowledge, Satan is using more. It is not the believers. You know, E is equal to MC squared. If you need power, if you have atom reactor, you get power. But people are not using it to atom reactor. Rather, they try to make atom bombs.
Sasa ni hivi. Katika sayansi, kuna elimu hii ya atomiki, ya nuclear. Sasa, wanadamu wana sayansi. Badala ya kutengeneza mitambo itakayo zalisha vitu vyenye manufaa kwa kutumia haya madini ya atomiki, kinyume chake wanayatumia kutengeneza mabomu ya nuclear ya kuangamiza.
Because most of the people of this world is under the power of darkness.
Kwa nini? Kwa sababu watu wa ulimwengu huu wamegandamizwa, wako chini ya nguvu ya ibilisi.
We have a lot of equipments, we have a lot of instruments that is a product of godly knowledge.
Tuna vifaa vingi leo katika ulimwengu huu, tuna vitu vingi sana ambavyo vinatokana na elimu ambayo Mungu amewapa wanadamu.
Take the case of telephone or mobile phone, that is a very good equipment, or you know, that is a very good invention.
Sasa hebu tuchukulie mfano wa simu au hizi nini mnaita hizi simu za mkononi. Yes,
but you know, it is not used by the godly people for godly things, but it is Satan is using it in a very nasty way.
Simu hizi unanisikia, watu wa Mungu yani hizi simu hizi ibilisi anazitumia kwa vitu vingi sana vichafu vya kuharibu.
Especially the young people, their use of mobile phones is in a very nasty way.
Na hasa vijana wa leo, matumizi ya hizi simu ni machafu sana. Kweli si kweli?
Hallelujah. So that's why I say Satan is using his force to make this world corrupt.
Kwa hiyo ndio maana nasema shetani anatumia nguvu yake ili kufanya ulimwengu huu uwe ni ulimwengu ulioharibika.
Hallelujah.
Hallelujah.
It's the same with television, it is same with internet, and it is same with computers.
Vivyo hivyo hata katika televisheni. TV ina ikitumiwa vizuri ni chombo kizuri cha kujifunza, lakini ibilisi amenyang'anya matumizi ya television. Leo ni mabaya. Computer vile vile ni chombo kizuri, lakini kompyuta limekuwa ni jeneza. Wengi wanaishia huko, vijana wanaishia huko, hata ndoa zinavunjika.
It is the television and the internet make people think about more sin and committing more sins.
Ni kupitia televisheni inawafanya watu wengine wawaze na kufikiri juu ya maovu mengi na hata kutenda dhambi nyingi baada ya kuangalia kupitia television.
So Satan has corrupted this system.
Kwa hiyo sasa shetani amevuruga huu mfumo wa maisha wa dunia.
That is the reason why we need to hate the worldly system.
Na ndio maana tunatakiwa tusiipende dunia. Na hii dunia ni huu mfumo wa ulimwengu huu ulioharibika.
I do not love the world because God doesn't love the world system.
Si upendi ulimwengu kwa sababu Mungu wangu hapendi mfumo huu wa ulimwengu.
God never wants you to love the worldly system.
Mungu hataki wewe upende mfumo huu wa ulimwengu.
Make sure that every equipment that you have with you is holy unto the Lord.
Hakikisha kila kitu ambacho unacho wewe na unakitumia ni kitakatifu. Let me emphasize this.
Yeah.
Wapendwa, mnamuelewa huyu mtu anachokiongea eh? Hebu nyoosha mkono. Hebu nyoosha mkono, maana naziona nyuso za watu wengi ni kama zimeibiwa. Elewa sana. Amen. Amen. Hapa kuna tatizo. There is a big problem.
Yes.
There is a big problem. Very big problem. Jamani, leo ni Wakristo wangapi wana magazeti ya ngono? Ni Wakristo wangapi wanaangalia picha za X? Ni wangapi picha za watu uchi? Ni wangapi? Na wengine mnanisikiliza hapa, picha chafu kabisa, hizo internet, hizi Facebook ni kitu kizuri, lakini Facebook is very dangerous. Unashangaa mtu ana chat na wasichana huko, anaandikiana message, anapeana majibu, lakini binti huyo yuko uchi, ametuma picha zake. Mtakwisha. Kwa hiyo huyu mtu anaongea vitu ambavyo ni vinyeti, ni vitu ambavyo ndivyo vinamaliza kanisa. Watu wanakuja wamechoka, watu wanakuja wanasinzia kwa sababu alikeshea television, alikeshea internet. Naomba mumsikilize. Let us listen from this man.
Hallelujah.
Hallelujah.
So this is a mobile phone, you know.
Sasa,
that.
Hii hapa ni simu. Wote tunaijua.
Without a mobile phone, you know, it is very difficult to live in these days.
Ni vigumu sana kuishi bila simu ya mkononi.
But it is God's phone.
Lakini hii ni simu ya Mungu. Yani simu nilionayo lazima, na simu utakayokuwa nayo lazima iwe simu ya Mungu.
It is holy unto the Lord.
Lazima iwe takatifu simu yako. Iwe takatifu. Tukiangalia message huko tusikute matusi matusi na lugha ya kijinga kijinga.
It is not locked with some secret things, my friends. Anyone can take it. If you find something unholy here, tell me, you can take this phone.
Nakwambia hii simu ikiwa takatifu inakuwa wazi, mtu yeyote unaweza ukampa. Hata hii anasema unaweza ukaichukua, fungua kila mahali, ukikuta kitu chochote kisicho kitakatifu niambie. Lakini wengine hapa simu zenu huwezi kumpa mke wako. Some of the people today, they have phones with men. They can't give their phones to their wives.
Amen. So,
and the other are women. Yeah. Once they see a man coming, they hide their phone.
Hallelujah.
Muko wanawake hapa, kisimu chako kama hirizi. Mewako akikiangalia umeshaficha.
Hallelujah.
Hallelujah.
So if you cannot give the phone to anybody, then that it is not a holy phone.
Kwa hiyo kama simu yako huwezi kumwachia mtu yeyote akafungua, maana yake hiyo simu yako sio takatifu, ni chafu.
Hallelujah.
Hallelujah.
If I love the world, there is no love of Father God in me.
Kama unaipenda ulimwengu, hakuna upendo wa Baba ndani yako.
Hallelujah.
Hallelujah.
You know the first message for the first Christians that was given by Peter to the people who were coming to the Lord at the day of Pentecost.
Unamjua ujumbe wa kwanza kabisa ambao Petro aliutoa kwa watu waliokuwa wanatubu siku ya Pentecost.
The first message.
Ujumbe wa kwanza.
You know what was it?
Unajua ulikuwa ni ujumbe gani?
Save yourself from this crooked generation.
Aliwaambia jiokoeni nafsi zenu kutokana na kizazi hiki kibovu kilichoharibika.
Hallelujah.
Hallelujah.